sun gonna go deca. Cause I'm a moya so let me wake up. Go down to the wake. Oh my outside while I'm as you gonna wake up.
Pano tinadana, wachiko ndi wanga ujasiti ankuritsana. Ena tinadana, chifukwa chantikana. Ena kukula ntima basi kusaizana. Zambiri mbili, zima tipinja, talking about it brings relief. Zanga ndi maziga munyimbo, brother, that's my release. Kusaga ndalama, but really searching for peace. Wanna make clean money, ndi samata we police. Ungatiwe tigulo mali zandiliti. Awa ndi ya Kristu kapena afiti. Agati sunga kapena makonda masketi. Banja ndi kupili la kapena panke kwiti.
Kona maso wangu wanongudeka. Kusama la moyo sunde niweka. Konda mtu niweka. Oma osa iwala mazi gonda weka.
Sidimatiwa kuti tika kona mawa tihuga. Kunja kukukacha ti pesa ya ufa. Kodi ndi chikondi kapena kuti yuza. Muma si pesa kwanji pamene fetu zisowa. Sidimachuga koma na feso tili ndi malusowa. Kaliko seko naga wana mboni ndi masowa. Kaliko seko na yesapo sa pesa jolowa. Poti sa mawa sutiwa, sutiwa. Utakuma falama sutiwa, sutiwa. Kena kumawa uli ndusiwa, ndusiwa. Chinyumba jabu ino kusanduka siwa.
Kona maso wangu wanongudeka. Kusama la moyo sunde niweka. Konda mtu niweka. Koma osa iwala mazi gonda weka. Suziwa, suziwa. Suziwa, suziwa. Suziwa, suziwa.
Physics Quest. Yeah. Very good, very good.
Red Disc Music.